Kalata ya Yakobo. Yakobo 1.
Ndine Yakobo, mtumiki wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Kristu. Ndikupeleka moni kwa inu anthu a Mulungu, amafuko 10 ndi awiri, obalalikana ku maiko osiyana-siyana. Abale anga, muzikondwa ndithu mukamayesedwa ndi mavuto a mitundu-mitundu. Paja mukudziwa kuti mukamayesedwa mchikhulupiriro chanu, mumasanduka wolimbika. Koma kulimbika kumeneku kuzigwira ntchito yake kotheratu kuti mukhale angwiro wopanda chilema ndi osaperewera pa kanthu kalikonse. Wina mwa inu akaswa nzeru apemphe kwa Mulungu ndipo adzalandira, pakuti Mulungu amapereka kwa onse mwaufulu ndi mosatonzera. Koma wopemphayo apemphe mokhulupirira ndi mosakayika konse. Paja munthu okayika kayika ali ngati mafunde apa nyanja amene amavunduka ndi kuinduka ndi mphepo. Munthu otere asamaganiza kuti nkudzalandira kanthu kwa Ambuye ayi, pakuti iyeyo ndi wa mitima iwiri ndi osakhazikika pa zochita zake zonse. Mbale oluluka anyadire pamene Mulungu amkweza, ndipo mbale olemera nayenso anyadire pamene Mulungu amtsitsa, pakuti adzatha ngati duwa la udzu. Dzuwa limatuluka nkutentha kwake ndipo limaumitsa udzu, duwa la udzuwo limathothoka, kukongola kwake nkutha. Chomwe chonso moyo wa olemerayo udzazimilira ali pakati pa zochita zake. Ngodala munthu amene amalimbika pamene ayesedwa, pakuti atapambana adzalandira moyo. Moyowo ndi mphotho imene Ambuye adalonjeza anthu owakonda. Pamene munthu akuyesedwa ndi zinyengo, asanene kuti Mulungu akundika mchinyengo, paja Mulungu sangathe kuyesedwa ndi zinyengo, ndipo iyeyo sayika munthu aliyense mchinyengo. Koma munthu aliyense amayesedwa ndi zinyengo pamene chilakolako cha mwini wakeyo chimkopa ndi kumkola. Pamenepo chilakolakocho chimachita ngati chatenga pathupi nkubala uchimo. Tsono uchimo utakula msinkhu umabala imfa. Musamanyengedwa abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro imachokera kumwamba kwa Atate azowunikira zonse zakuthambo. Iwo sasinthika konse, ndipo kuwala kwawo sikutsitilika mpang'ono pomwe. Mwakufuna kwake mwini wakeyo adatipatsa moyo kudzera mwa mawu ake woona kuti pakati pa zolengedwa zake zonse ife tikhale ngati zipatso zoyamba zimene iye wadzipatulira. Abale anga okondedwa, gwiritsani mawu awa. Munthu aliyense azifulumira kumva, koma kulankhula asamafulumira, ndipo kukwiya asamafulumiranso. Paja munthu wokwiya safikapo pa chilungamo chimene amafuna Mulungu. Nchifa chake siyani chizolowezi chilichonse chonyansa, ndiponso kuipa mtima kulikonse. Mwalandire mofatsa mawu amene Mulungu adabzala mmitima mwanu, pakuti ndiwo angathe kukupulumutsani. Musamadzinyenga pakungomva chabe mawu a Mulungu, koma muzichita zimene mawuwo anena. Paja munthu amene amangomva chabe mawu osachita zimene wamvazo ali ngati munthu woyang'anira nkhope yake yachibadwa mgalasi. Tsono amati akadzipenya amachokapo posachedwa nkuiwalako mmene akuonekera. Malamulo a Mulungu ndi angwiro ndiponso opatsa anthu ufulu. Munthu amene amalandira malamulowo nkuwatsata mosamala, amene samangomva mawu nkuwaiwala koma amaugwiritsa ntchito, ameneyo Mulungu adzamdalitsa pa zochita zake zonse. Ngati wina akudzesa oyika mtima pa zopembedza Mulungu koma nkukhala osasunga pakamwa, chipembedzo chakecho nchopanda pake ndipo amangodzinyenga. Chipembedzo choona ndi changwiro pamaso pa Mulungu amene ali Atate ndi ichi: kusamalirana amasiye ndi akazi amasiye pa mavuto awo, ndiponso kudzisunga bwino, kuopa kudetsedwa ndi zoyipa za mdziko lapansi.
Yakobo 2.
Abale anga, popeza kuti mumakhulupirira Ambuye athu Yesu Kristu, Ambuye aulemelero, musamakondera. Mwachitsanzo, munthu wina alowa mu msonkhano mwanu atavala mphete za golide mmanja, alinso ndi zovala zokongola. Winanso nkulowa, koma ali mphawi, sanza zili wirawira. Tsono inu pofuna kusamala kwa mbiri ovala zokongolayo, mumuza kuti, khalani apa pabwinopa. Mphawi uja nkumuza kuti, iwe, kaimilile apo, kapena dzakhale pansi kumapazi kwangako. Limene olotu ndi tsankho pakati pa inu nokhanokha, ndipo inuyo mwasanduka woweruza amaganizo oyipa. Mverani, abale anga okondedwa. Kodi suja Mulungu adasankhaoneka amphawi mmasomo anthu kuti akhale olemera pa chikhulupiriro ndi kuti alandire madalitso amene iye adalonjeza anthu omukonda? Koma inuyo mwakhala mukunyoza mphawiyo. Kodi si anthu olemera amene amakupsinjani? Si anthu olemera kodi amene amakukokerani ku mabwalo a milandu? Kodi somweo amene amalichita chipongwe dzina lolemekezekali la Khristu limene inu mumatchulidwa? Tsono mumachita bwino ngati mumatsata lamulo la chifumu lija limene limapezeka mmalembo lonena kuti
uzikonda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Koma mukamaonetsa kukondera mukuchimwa, ndipo malamulo a Mulungu akukutsutsani kuti ndinuopa lamula. Pajatu munthu otsata malamulo onse akangoponyapo ngakhale pa mfundo imodzi yokha, ndiye kuti wachimwira malamulo onsewo. Pakuti Mulungu amene adanena kuti
usachite chigololo,
adanenanso kuti
usaphe.
Ngati inu chigololo simuchita koma kupha mumapha, ndiye kuti tumwachimwira malamulo onse. Tsono muzilankhula ndi kuchita zinthu monga anthu oti Mulungu adzawaweruza potsata lamulo lowapatsa ufulu. Paja munthu woweruza mopanda chifundo, nayenso Mulungu adzamweruza mopanda chifundo. Koma wochita chifundo alibe chifukwa chopela chiweruzo cha Mulungu. Abale anga, paliphindulanji ngati munthu anena kuti ndili ndi chikhulupiriro koma popanda chimene akuchitapo? Kodi chikhulupiriro chotere chingamupulumutse? Mwachitsanzo, mbale wina kapena mlongo ali ndi usiwa, ndipo masiku onse alibe chakudya chokwanira. Tsono wina mwa inu angowauza kuti pitani ndi mtendere mukafundidwe ndipo mukakhute, koma osawapatsa zimene akusowazo, pamenepo phindu lake nchiyani? Choncho chikhulupiriro pachokha chopanda ntchito zake nchakufa basi. Koma kapena wina anganene kuti inuyo muli ndi chikhulupiriro, ineyo ndili ndi ntchito zabwino. Pamenepo ine nkumuyankha kuti uyesetse kundionetsa chikhulupiriro chako chopanda ntchito zakecho, ine ndi ntchito zanga ndikuonetsa chikhulupiriro changa. Inu mumakhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi yekha, ayi chabwino, mumakhoza. Komatu ndi mizimu yoyipa yomwe imakhulupirira zimenezi, imachitanso kunjenjemera. Wopusawe, kodi ukufuna umboni wotsimikiza kuti chikhulupiriro chopanda ntchito zake nchachabe? Nanga Abrahamu, kholo lathu, suja adakhala wolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha ntchito yomwe adachita muja adapereka mwana wake Isake pa guwa la nsembe? Waona tsono kuti chikhulupiriro chake ndi zochita zake zidachitikira pamodzi. Zochita zake zidasandutsa chikhulupiriro chake kuti chifike pake penipeni. Motero zidachitikadi zimene malembo adanena kuti
Abrahamu adakhulupirira Mulungu, nchifukwa chake Mulungu adamuona kuti ngolungama.
Mwakuti ankatchedwa bwenzi la Mulungu. Mukuona atu kuti zochita zake za munthu ndizo zimamsandutsa olungama pamaso pa Mulungu, osati chikhulupiriro chokha. Kodi suja zidateronso ndi Rahabu, mkazi wa dama uja? Iye adalandirazo ndi aja mkwabweza kwawo powadzeretsa njira ina, ndipo adapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha zimene adachitazo. Paja monga momwe thupi lopanda mzimu limakhala lakufa, moteronso chikhulupiriro chopanda ntchito zake nchakufa.
Yakobo 3.
Abale anga, musachuluke wofuna kukhala aphunzitsi, chifukwa monga mudziwa aphunzitsife tidzaweruzidwa mouma koposa anthu ena onse. Paja tonsefe timalakwa pa zinthu zambiri. Ngati alipo amene salakwa pakulankhula, ndiye kuti ndi wangwirodi ameneyo. Mwakuti angathe kulamuliranso thupi lake lonse. Timayika kachitsulo mkamwa mwa kavalo kuti atimvere, ndipo tingathe kumaongolera thupi lake lonse. Onaninso zombo, ngakhale nzazikulu kwambiri, ndipo zimakankhidwa ndi mphepo ya mphamvu, koma betsigiro lalingʼonongʼono ndi limene limazongolera kulikonse kumene oyendetsa akufuna. Chimodzimodzinso lilime, ndikachiwaloka kang'ono, komabe limadzitama kuti nkuchita zazikulu. Tangoganizani kukula kwake kwa nkhalango imene ingayatsidwe ndi kalawi kakang'ono kamoto. Tsono tu lilime limatentha ngati moto, chifukwa chokhala pakati pa ziwalo zathu limawanditsa zoyipa mthupi monse, limayipitsa khalidwe lonse la munthu. Limayatsa moto moyo wathu onse kuyambira pobadwa mpaka imfa, ndipo moto wake ngochokera ku Gehena. Munthu angathe kuweta mtunduli onse wa nyama, wa mbalame, wazokwawa ndi wazamnyanja ndipo adaziweta podi. Koma lilime palibe munthu amene angathe kuliweta. Ndiloipa silidziwa kupumula ndipo ndilodzaza ndi ululu wakupha. Ndi lilime lomwelo timayamika Ambuye amenenso ndi Atate. Komanso ndi lilime lomwelo timatembelera anthu anzathu amene Mulungu adawalenga ofanafana naye. Pakamwa pomwe pamatuluka mayamiko, pomwe ponso pamatuluka matembelero. Abale anga, zotelezi sizenera kumachitika. Kodi kasupe amatulutsa madzi omweka ndio wawa pa dzenje limodzi modzi? Abale anga, kodi mkuyu ungathe kubala zipatso za olive kapena mpesa kubala nkuyu? Momwe monso kasupe wa madzi a mchere sangathe kupeleka madzi omweka. Ndani mwa inu ali wanzeru ndio mvetsa zinthu. Aonetse ndi makhalidwe ake abwino kuti nzeru zimongolera adi zochita zake zofatsa. Koma ngati muli ndi mtima wakaduka ndi odzikonda, musamanyada ndi kutsutsana ndi choona pakunena mabodza. Nzeru zotere sizochokera kumwamba, koma ndi zapansi pano, ndi za anthu chabe, ndiponso nzochokera kumizimu yoyipa. Pajatu pamene pali kaduka ndi kudzikonda, pomweponso pali chisokonezo ndi ntchito yoyipa ya mtunduli wonse. Koma nzeru zochokera kumwamba, poyamba nzangwiro, kuonjeza apo nzamtendere, zofatsa ndi zomvera bwino. Ndiza chifundo chambiri, ndipo zipatso zake zabwino nzochuluka. Nzeruzo sizikondera kapena kuchita chiphamaso. Ndipo chilungamo ndi chipatso cha mbewu zimene anthu odzetsa mtendere amafesa mu mtendere.
Yakobo 4.
Kodi nkhondo zimachokera kuti? Kukangana pakati panu kumachokera kuti? Kodi suja zimachokera ku zilakolako zanu za thupi zimene zimachita nkhondo mwa inu? Mumalakalaka zinthu, koma zimakusowani. Nchifa chake mumapha munthu. Musamasilira zinthu, koma simungathe kuzipeza. Nchifa chake mumamenyana nkumachita nkhondo. Mulibe zinthuzo chifukwa simupempha kwa Mulungu. Ndipo ngakhale mupemphe simulandira chifukwa mumapempha molakwa. Zimene mumapempha mumafuna kungozi mwa zira pa zokukondweretsani basi. Inu anthu osakhulupirikani, kodi simudziwa kuti kuchita chibwenzi ndi zapansi pano kudana ndi Mulungu? Choncho munthu ofuna kukhala bwenzi la zapansi pano ameneyo amadzisandutsa mdani wa Mulungu. Kodi kapena mukuyesa kuti malembo amanena pachabe kuti Mulungu amafunitsitsa mwansanje mzimu umene iye adayika kuti uzikhala mwa ife. Koma amatikomera mtima koposa, nchifa chake malembo akuti
Mulungu amatsutsa odzikuza, koma odzichepetsa amawakomera mtima.
Tsono muzigonjera Mulungu. Satana muzilimbana naye ndipo adzakuthawani. Yandikirani kwa Mulungu ndipo iye adzayandikira kwa inu. Muzisamba mmanja inu anthu ochimwa. Chotsani maganizo onyenga mmitima mwanu inu anthu okayika kayika. Zindikirani umphawi wanu, imvani chisoni, lirani misozi. Kuseka kwanu kusanduke kulira ndipo chimwemwe chanu chisanduke chisoni. Mudzichepetse pamaso pa Ambuye ndipo adzakukwezani. Abale, musamasinjirirana. Wosinjirira mbale wake kapena kumweruza, akusinjirira ndi kuweruza malamulo a Mulungu. Koma ukaweruza malamulo a Mulungu, ndiye kuti sukuchita zimene malamulowo akunena. Ukudziyesa woweruza. Mulungu yekha ndiye opanga malamulo ndiponso woweruza. Ndiyenso otha kupulumutsa ndi kuononga. Nanga iwe ndiwe yani kuti uziweruza mzako? Onani tsono, inu amene mukuti lero kapena mawa tipita ku mzinda wakuti wakuti, ndipo tikachita kwa malonda chaka chimodzi kuti tikaphe ndalama. Mmenemo inuyo za mawa simukuzidziwa. Kodi moyo wanu ngotani? Pajatu inu muli ngati utsi chabe umene umangooneka pakanthawi posachedwa apa nkuzimirira. Kwenikweni mwenera kumanena kuti Ambuya akalola tikakhala ndi moyo tidzachita chakuti chakuti. Koma monga zililimu mumanyada ndi kudzitama. Kunyada konse kotere nkoyipa. Munthu akadziwa zabwino zimene ayenera kuchita napanda kuzichita ndiye kuti wachimwa.
Yakobo 5.
Mverani tsono inu anthu achumanu. Lirani ndi kufuula chifa cha zovuta zimene zikudza kugwerani. Chuma chanu chaola ndipo njenjete zadya zovala zanu. Golidi wanu ndi siliva zachita dzimbiri, ndipo dzimbiriro lidzakhala mboni yokutsutsani. Lidzaononga thupi lanu ngati moto. Mwadzunjikira chuma pa masiku ano amene ali otsiriza. Antchito okolola mminda mwanu simudawalipire. Ndalama za malipirozo zikulira mokutsutsani. ndipo kufula kwa okololawo kwamveka mmakutu achauta mphambe. Mwakhala mukuchita maphwando, ndipo mwalidyera dziko lino lapansi. Mwadzinenepetsa pa tsiku lophanthu. Mwamweruza kuti ngolakwa ndipo mwamupha munthu wolungama, iye osalimbalimba. Tsono abale, khazikani mtima pansi mpaka Ambuye adzabwere. Onani mmene amachitira mlimi. Amadikira kuti zipatso zokoma zioneke mmunda mwake. Amango embekeza mokhazika mtima kuti zilandire mvula yachizimalupsa ndi achikokolola nsanu. Inunso khazikani mtima, limbani mtima, pakuti Ambuye ali pafupi kubwera. Abale, musamanenderana zoyipa pakati panu, kopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Onani, oweruza wayima pakhomo. Abale, kumbukirani chitsanzo cha aneneri amene adalankhula mdzina la Ambuye. Iwo adamva zowawa, komabe adapilira. Anthu amene tiwatchula odala ndi amene anali olimbika. Mudamva za kulimbika kwa Yobu, ndipo mudaona mmene Ambuye adamchitira potsiriza, pakuti Ambuye ngachifundo ndi okoma mtima. Koma kuoposa zonse abale anga, musamalumbira. Musamalumbire potchula kumwamba, kapena dziko lapansi, kapena china chilichonse. Pofuna kutsimikiza kanthu, muzingoti inde. Pofuna kukana kanthu, muzingoti ayi. Muzitero kopa kuti Mulungu angakuweruzeni kuti ndinu opalamula. Kodi wina mwa inu ali mmavuto? Apemphere. Kodi wina wakondwa? Aimbe nyimbo zotamanda Mulungu. Kodi wina mwa inu akudwala? Aitanitsa kula mpingo. Iwo adzampempherere ndi kumdzoza ndi mafuta mdzina la Ambuye. Akampempherera ndi chikhulupiriro, odwalayo adzapulumuka, Ambuye adzamutsa, ndipo ngati anali atachimwa, Ambuye adzamkhululukira machimowo. Muzululirana machimo anu, ndipo muzipemphererana kuti muchire. Pemphero la munthu wolungama limakhala la mphamvu, ndipo silipita pachabe. Eliya anali munthu monga ife tomwe. Iye uja adapemphera kolimba kuti mvula isagwe, ndipo mvula sidagwedi pa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi. Atapempheranso, mvula idagwa, nthaka nkuyambanso kumeretsa mbewu zake. Abale anga, wina mwa inu akasokera pakusiya choona, mzake nkumubweza, dziwani kuti amene adzabweza munthu ochimwa kunjira yake yosokera, adzapulumutsa moyo wa munthuyo kuimfa, ndipo chifukwa cha iye machimo ochuluka adzakhululukidwa.